Exclusive from ZambiaMusicHits.com.
Gaga Music.
My planning in my panga na budget in my menya. Ugani ona mwani ma planila unga gani zeni ne mtu wanze koma. Nine chipu wachabe zikangena. Nishi kwa sira na yambako kutumila zanga. Jeni tia mbeko zomwela ni zanga. Nishidai wala kumbuze zikangena. Bari bebe nyonga ni uze zikangena. Ndine bwana zikangena. Ni mafuna wanione. Gavanda mundala nifuna kachosa ndane kama nitukwana kama zikangena nishikwa sila ine nafuta bali bebe nyongane uze zikangena ndine bwana zikangena. Mafuna wanione. Kwa nyumba sini mangalapo. Zikangena. 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 Zikangena.
Download more music on ZambiaMusicHits.com.